Then Chris Kuno Yachikutemu King JD in a feeling. Wacha ni kwambie ukweli baby, mina wewe. Hata wakisema nini baby, nakupenda. Wacha ni kwambie ukweli baby, mina wewe. Hata wakisema nini baby, nakupenda. Baby mimi na wewe, hey. Baby mimi na first time I set my eyes on you, girl, I fall in love. Nakutamani mpenzi, mina wewe. Nasize ya nikikuwaza, baby. Teni mulavu, my darling. Tell them, baby, that you're mine. Baby, I know you rock my minds. All I need is you. Nipe love, nikupe love. You. Wacha ni kwambie ukweli baby, mina wewe. Hata wakisema nini baby, nakupenda. Wacha ni kwambie ukweli baby, mina wewe. Hata wakisema nini baby, nakupenda. Baby mimi na wewe, baby mimi na wewe. Baby mimi na wewe, hey. Baby mimi na wewe. Figa yako baby iko sawa, najua hani nakupenda sana. Nikuhitaji baby ndiyo wewe, hey. Nashukuru Mungu amenikupa wewe, angel we wangu. In my eyes baby girl nakuona, baby girl let me say you rock mama, hey. Baby girl sijui kama umeniroga wewe, my love, hey. Mami
Chris on the bed.